olukandagala lwamu oba luli luddawa kimanyi lukyebase pawulo nfa obuguma okukasa empeke ne zibanga empeke zamufuukira emmere ngubwazalazala dda mutala ku mutala leero ninga omuluki nyaba zawuliddeko zinaa
kuwulidde pawulo nkuwulidde
fane mubikonta byange
atonjira amazzi
ntanga kwongere
nawe lwaki onjira amazzi wabula basajja
ndifuluma
olabika katuyagala kunneefuulira saawe
ngwate tunaatya endeku tunaanywa ku lwena
wepangira gwani pawulo bukyoba tambula abakazi batyabye kabusaani luno zesumba ngulu nsabye simala gakuta nemeddeko nno munnange wano bwaŋŋamba otya bwe wali nkwana wansuubiza byakyoba bya bulimba wansigulira gyondeko ti mu bbanga kane gye nnava siyinza kuddayo weegonza luli ate kati weekakanyaza abasajja mwabakyo okwefuula laba bwe wansubye obufumbo bwange kati onfudde kapiira bwondingiza ddamu
okeerera gwani
kugwe mazima ddala lwaki onjoze nnyo n'okuyitawo
oyagala nkoleki
basabya siriyasi ntuula oba olyawo nnakuzalira
wakugwamu twali
kwekugamba bwe wabadde nni
tonsesanaawe yabakazi mwabaki n'obuteraba nga nno bampulira nti nawasiza gwe ate eri eddaluuli ba sitandadi ate buli lwontunuuliro oyongera ku ntama genda noonaaba engeregeze ndeka abakazi nze ndabye bangi tebakyantomeza ntwalawo ebinaddemu okulya n'olwo nkeera ku makyamu nkuwasa funemu kiimu third hand poor quality obwo obukodyo bwoleese nti olemerako butwaleko okuli tebukola yobadde otya
sinabaseba te bwoyogedde nenfuuka ha osolugave nga yemondo mwana wa ssebo ani gwejjiisa n'otamujjula bwebigaana wano munnange bigenda mu mbuga ani gwopanza n'okyawo otyo wakiri nkupangira ba operationi gyolina emundu ne bakulirika ekyokunkyawa sikuganya nekolobodde akajegere na n'okungatta ebyo byonkozesebo binyiziza mbiwulidde njagala emitwalo mwenda beyayengoye zambuni wa swizi gadi mwagala naye bwonoolemu okubingatta nga nkulaga faya nkuwaddeyo akaseera katono
kazi wansabyeki
kungatta
kati kwatira kyomanyiira kankuolu lwaki onkeezaako sabasaba y'omumwa ogwo gukulinga bwe weekolera ebyo bikukujju bya laavu byambalira nitwala omujulungu gw'ebivaavabi anti muzunga nnyo nga munoonya ebyokufuna mu basajja mu ngeri ezo z'okuwambula weefuumuulira ki nga ne laavu y'ebowa nange wansi nasibya mpaka onsanze ntunula bba balala ekigendererwa kyakungula mu ddiya banange ow'ebbanga otamuwemukira bukukyaka otemya
ndabye nali nabiryo ndowooza ensingazi nejjusa ekyanzija mu ddya lyange ng'ate ebiseera tebikyaddayo laba omusajja bwafuukidde wabula nsambye n'okugulu kunnuuse
sindira muli wenolebera sindira muli
wamwejotomanyi
wa
bizani ibyo
ngobera wa
nomwe je tumana
bana banyano leta kati ngobera wa kale mama
nsendira muri
kati nzenda gawa
wena lebera Sindi la muri
Ati
zenda kewa Ati zenda
kewa Ongo bela wa
Ongo bela
wa Ongo bela wa Ongo bela wa